Kyewalabye na Buganda Oweekitiibwa Charles Tamayiga abuuliridde abavubuka mu Buganda okubeera abasaale mukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguddwataaguddwa ennyo. Mubaka bw'atisse omukubiriza w'ekikola Buganda Oweekitiibwa Patrick Wagamugumbule bw'abadde aggulawo omusomo ogw'okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi ogwetabiddwamu abakulembeze abavubuka okuva mu masaza ag'enjawulo. Katikkiro abalagidde batwale amagezi ge bagenda okufuna mu musomo ogwo bagatuuse eri bavubuka bannaabwe okwetooloola Obuganda.
Muli bavubuka ate muli bavubuka mubudde mu nsonda yonna eya Uganda era mmwe bwe muyiga ate ne mutwala bye muyize wano mubitwale eyo mujja kuba mukoze kikulu nnyo okukuuma ensi yaffe nga ya kiragala, kukuumya emigga, kukuumya ennyanja ze tulina, kukuumya amazzi gonna ge tulina n'emiti gye tulima kubanga tulina okulima emiti okukuuma empewo zaffe zitusika ze tunywa kubanga nga bwe mumanyi empewo yaffe ya oxygen eva mu miti esinga. Tulima atakyo okuyiga kuno tugenda okuyiga kuba kuyigiriza tukuumye tutya ensi yaffe ng'ekyali kiragala okwongera okufuna enkuba.
Omusomo guno